lo nwoma a otreko ma Tito ti baako
Paulo Nyakopon akwa ni Yesu Kristo somafo ma won a o Nyakopon yi won gidie ni onyamesom pa ho nokre no nimdie dan kwa ni daso so nkwa o Nyakopon a oni atro no di free tete shebo na ebre esemu o yi na semu adi asenka wo nam ya ji nkwa Nyakopon hyeso di hye me nsa no mu di koma Tito me ba pagidie kro no afem adom mobro hunu asumjie freje Nyakopon ni Awurade Kristo Yesu yen agye nkwa no nkan yen ti na mede wo migye akreta na wo asiesie ni oma aka no pepepe na wo asisi kro bia asum panimfo se de me hye wo no de ne huni asembie oyire ba akukuna owo magidifo a wonte ahohwie anaaso odin ka won ho na de se ohwefo ni se woni ni ho asem bi ka se Nyakopon fie hwefo onye ohopefo ebufufafo osadream upopupo ana odifripefo amom ope ahohwie ope papa na dwini mte otene ne ho te neni kaase oso no kwase no mu se de wo kire no no na otumi di nkyerekyere pa no atufo na woyi akyinyi gifo aten ebise ohu senkafo ne na adafo asun wiyefo pi wo ho ni titire no won a wo firi twete twa mu a esese wo tua won ano won na ni wo mfa so onti wo kyerekyere de ense di Daniel fie mu butuo won mu bia oyɛ won a won di fo kan se creator fo ya atro fo da mu abone akwadwofo adidifo adanse ye nokre enunti yi wa tenkete na won ho aye won din gidie mu na wa anya so ama yudafo anansesem ni nipa wo dane won ho fri nokre no ho ahyede ade nyina ho tema won a won ho tie na won a won ho abafi na won yi nie no de hwe ho tema won na mom wadwene ni won ahunim nyina ho abafi wokase woni mo Nyakopon nanso wode won nwuma pa no oyɛ nipa a wɔkyiri wɔn ne asoɔdenfoɔ na wɔn fra ma adwuma pa biara.